kade bamqema manje singhamba ngemuntu singhamba ngemuntu nalomntwana wangetha elokishini bangihleka bathi kudala sakutshela ukuthi kudala bemqema manje singhamba ngemuntu
Mina, examine, bueno, sole, we see where, so.